but not impossible.
Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu, nitaambatana nawe kama mishipa na damu. Sema na kupenda haitoshi, hadi niandike kwa kalamu kama asali na utamu, kama marashi maramu. My love, my love, fundi wa mama. My love, my love, penzi lako si haba. My love, my love, fundi wa mama. My love, my love, penzi lako si haba. Penzi tuzeke wote, hadithi tusimulie wote, shamba tupalilie wote, baadaye tutavuna wote. Penzi tuzeke wote, hadithi tusimulie wote, shamba tupalilie wote, baadaye tutavuna wote.
Dali nipe chako kiganja, nikipapasa na refresh mama. Moyoni wendo kiranja, mkataba nimetia sahi. Umenizidi ujanja, hakuwa mpole kila time. Nakupenda, nakupenda.